DatimSafi.com.
Yeah.
isingekuwa rahisi nasika hapa ni mkono wake.
Shabani we Shabani, Shabani we Shabani, Shabani we Shabani.